call me Arrow Boy.
It's a demon from a game.
Man, I'm so weak inside. Songa pembeni tubonge on the sides. Oh yeah. Huwa sipendi ukilia. Stories za kufight sijazoea. Unanipom kama Al-Qaeda. Machungu moyoni naumia. We ndo malkia wango. Oh yeah. Mboni ya macho yangu. Usiuzukume. Moyo na sukuma. Damu, damu. Sukuma. Moyo na sukuma. Damu, uye. Godo, 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 godo. Ona na na na. Usinicheze godo. Nimechora tatu, zako tatu. Ooh yeah. Cause you are one in a million. Baby usi change ka chameleon. My melody with a sweet tone. Ooh yeah, ooh yeah. Mambo ya fitina weka kando. Me and you we a perfect match. Zikifungwa zangu njia unafungua njia. Cause you so good, man.